CBO. Ongeza sema neno moja uwaogopeshe, we mtoto mzuri uwakomeshe, tabia nzuri ziwapoteze Tatiana. Waogope mashemeji uwakimbize, tabia zao zisikutishe, kaukijua na kupenda Tatiana. Ayo macho yako baby, uzuri wako baby, na lafudhi yako yanichanganya Tatiana. Acha ni kubebe bebe, penzi lisitetereke, wapate mapepe, tusimame kidete. Penzi letu linawatesa, penzi letu linawatisha, wabea kahebe Tatiana, wabea mubebe Tatiana. Oya hebe bebe bebe,
ana deka deka, ana deka deka,
Tatiana bebe bebe bebe,
ana deka deka, Tatiana.
Oya bebe moto tu wazike fresh, nikikudekeza wanapata pressure, kicheko cheko kinatoka fresh, na weni fresh kwa pe pressure. Tatiana niombe, nikikosea unisame, mademu feki wapate pressure, weni queen na unatosha. Wakigurubu ni wapuse, na tena usiwaogope, ujue ni waongo, shida yao ni tuachane. Sema neno love uliwaogopeshe, sauti nyororo walina stress, basi nipe kisi tuwapoteze Tatiana. Penzi letu linawatesa, penzi letu linawatisha, wabea kahebe Tatiana, wabea mubebe Tatiana. Oya hebe bebe bebe,
ana deka deka, ana deka deka,
Tatiana bebe bebe bebe,
ana deka deka, Tatiana.